abu hurayra mo ne yonent bi neena won ñaari baata ngi ñoo xamne da neexu tuddu ci awlamin te dis lol ci balas ba kon day ñaari baat ñu woyof ci lamiñ neexu tuddu waye balas ba ñi pc jëf yu mo muñ ko ci tege day dis lol te ñaari baat la yu yalla sop sop te moy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bo de wagn baat yi upp na ñaar waye da ko tuddé non rek té yaa subhanallahi yo xamné bé wa bihamdihi mo ca top ba ca mujj alazim mo ca top.